femmes du Mali.
Bamako do ndi ya fufu sagire robe katine na hoifa somi ya jibudi fufu fasindede ne wagi fele lumuji di ciogu mburu nebam e te fufu bedike ndenno bedo robe be na jogi cadele sanne wakat juno batte tialaji di ngadi noddango fewde e lamko be lididi
so ko kan so kan
te on tidi hanne fa wala sedan arano te kilo goto ana ciotte temede joy yaade temede joy e bu debbe ga hannan kilo tewmo wala gidjon yehi fa e temede jeego sa ewdum maliyo ledni wala bawde meda tampi sanne sabde ne nyamri tidi buru tew e neban mena defo ben dum nati am torraji mawdi de lamo an han wadde imma daraji buta cioggo yalla me hebe wura lamo han tinata fa hannen yewta cioggu tew kana dum ko wawa sodede kulile futtiide hannen le gendi bamako mede wulito en lamo tinno wada batidi fu yalla nyamiri din cioggu ma ana buute so non miskini me tampan
notuma do wala ramano
toutes les femmes du Mali.
So les raisons ngaji di to buram ton bangal teddagul nyaw covid 19 rewbe dental pelle ONG ngaji kafu wadi imadraji kewdi e wi horebe feddende e wattu kutungoji e lamburuji maskuji peccama hakunde yimbele famminugol teddagul seraji ronturdi dun wadama dido imadraji di puddi ana wara yontere hande di jogitoto dun le lewru fevrier hikandu fuf to sigaso ton kawrutal bangal habbo fewde sadda rewbe e kanye surbabe wadama yontere nde ngal hawrintini chapan tato yimbele urube gure e serusiji le region e wi landini dum be huncande hore habbo der mudun rewbe sukabe nangatena hakilo bangal kabaru kebe e kunande mudum itti jawdi kawrtal gal woni conseil regional sikasu e do faba gulira yirwere region sikasu dum timinta yotre meden magazine robe hande yo enji yontre warore.